Kwamuna masako mchindo kwendi kondi runo Sase ukazi ye nechire njimba Sekere ranya baba vitande morwari Kumbere tachasi sinkanya kuwa Zemundaba misuwa njesi gembaso Mera yansi yetu chusa chusa njabo itio Petufana nyama kadaba mezate mvi Haba toka lukuba kuwa langa Tulabye nense eno tuji ingiro kaba Nemuji sengu kane tukora nchimwerecho So tuji itamwaru mungiri ngumu Nabaji wangu roba wala kungaru Mamekawe tugire vintwe vitani mwisa Malala moto kaze ziti mpure mtakera Bambi mwaka roo za gamu kiziriani Ngali mkuwa roo za virala Ulio mune ngeri ya musu za kanudati Zenego mbango kuwa sampo no ula Wena mwa saya kera kumache nyokula Baka na wibi ya machara nebi umula Bambi olavye nyomu kumata likazate Kwele na kwekubuza notulekeu Na yunga sasi na bazara fisa Mela cha unye wali kwa nisa Zatupu wadelu afizi kutene darwe sore Nasi kuno vaso makufabana Katiko sindi kukugenda mkushule Aku atakubo kupala mbiana Zasukuru fizi za katiazi meke senguli Muna katona ye ya msile Na watu na vaso miende mama lake Kumele nomba unzi kapa umili mjikuwa Nusukuru waka vazika kutere kembosi Nazaru achinyerele kumbuze mudu Nili ya mafia sinendi fulire fia Waluka kumu wesi ya vamchika Na yomu wala kazi magalibere Diburi ya kufumbiro mbaka Nesuwe ya chuka nevi kiusa njere niyo Awawa sanga neva vye gima Echo chale itaba walo mpandari nye wawe Neva zadeva we neva vengua Bano nyako ulimo vacha mbibambi Ngini nchuichu seba garama yesu Kebe para bagara sumi To never want a dog sent a cent, but whatever I won't get never so many. But to know who's a hotel of Kupumaza, I want to give him a home. Chop kitchen up with him and feed it a bada. But okay, you never see to the fruit. Baba me do and never cut a kid a movie. No Baba Lion never turned it up. Then no, you get it to Fujan could be a marriage. I want to be some yellow back as a good farmer so. Nengiri jiwa tolo uosa ngana ponte Musema kufuya ni mandemu Ubu mna ula nsanyi kufunde weye mbulu Bamba loko kitene mafurume wawe Undisho nevi sambie vila mweweru Haa, niyeyu na wakudo hamuza Kwawesu nye nsozo na sukuru fisezo Iba mana mamwewe muwelera Nyamu baba ni wakaya baba treka mamani Zasule wakandi nyenye za utwe Simza mwaba ilo nzevu ya luda Kubaba wala mesa Mero neva zivungu za mwezi Maduka kubu simu kiba singa mpokozi Nabe ya taimu zikibira yo Chuku wandero wa fizi mama Nsio none guabana Nekata sasi na vazande babo Veyu nyamba sanyo wa magombezi sabu Sukuru fizi ziba zankanu Sona vazande ziba tunza vya wakurusi Chokazi nenda rangeza vana Zinda mkunya njaye na kwende kuzanga Chuku wandero wa fizi mama Nsio none guabana Nekata sasi na vazande babo Veyu nyamba sanyo wa magombezi sabu Sukuru fizi ziba zankanu Sona wazabe ziba tunza vya wakurusi Chokazi nenda rakeza vana Zinda mkunya njaye na kwende kuzanga Thank you. muzadde we olina mwesuubi kolakula ennaku eri awo ku muntu azaala kitawe nga gwe waweerera okugenda mu lukalwadde laba sukulu fiizi ze wali okanwa bwe zisirikire magombe mutaka abawala abatabuseko omulengeza emmaali alikenyega ku bintu bya bubiira ebyo bano beefumbiza bakaaluka magi bakimbivigamba kuka maziba okulamusa abakulu nga kyekyoleka omwana ow'empisa ennuulu by'amazima asoma nga tafuba nnyo bambi n'afukamira byaggwawo ettiba lye baali bagaba ebintu by'okubuuza baabikowamu baba byagadde asinziira muli omwana omuwala anaajagala okulamusa omuzeeyo omweru w'omutwe twasoma mirembe egiriko embooko kyabuuse kuzira ne kiyingira okutta dembe lya nnabaki eryanjagala zaabaala okwomukoona kakuteeka luzira baabafunye diguli bakumalamu amaanyi bye baakuguka baabibuukako dda ne babyambala obuzaafugiddewa osange yasoma medisini gyewazirwa yali jjanja byali mu miziki za kiiza birowooza ebyo bintunuzangaazodde entuggubala oba sukulu fiizi ezo nekamunguluza ebyo neyoleka entuggubadde lwa fiizi maama eziyonoonebwa abaana ne batasaasira bazadde baabwe beeyunye abasabi b'amagombe ezisawo sukulu fiizi zibazankanu sola abazadde zibatunza byawaka oluusi kyokka yenye ndalage z'abaana ziddamu kunganya era kwendeguzanga bakaneeseka zengeri z'abaana kati abaweererwa omuntu kojja amagezi abeeranga goodi ye musomesa kati omutaddemu atempi gwabalayawula onoogenda otya maaso obala obudde okuze gye tuva okunukkiriza ebyobufuzi ebitabakwata nako poliisi n'amasasi ne biboolekwa abatatya mundu mwagumira wayyewe naye kituufu mufuweta kunjaga bakutomukago n'ebibatamiiza ebyo abaana b'essomero ne kye balikootiina enguuli gye banywa esimisa n'abafa amanyo kino kirojereeyo mu ttaka ewala empapa ez'abaana zaawemudde mwaka guno ebikkira n'emmiiza era okuzitowa balwanira agasajja gakadde abalenzi omutangira sigala akukananyaga jirume wannabakiibwe mwesuddemu abaana mudde omuzimu toloka kiro mufaanana katimba zegube alaye ebintu ebyo mwali byesibi mudibuuda emikisa emiyonjo gityo kyansize yasoma ziba mu mitwalo nno mwegendereza emyaka egibawaka simumusosebwa kumukubuuka obutasoma bulumba okuze mulindeko mu maaso mwanambuuza nti nakomawa nno nze nina erinnya ate ndifunyemu sente bwatamanyi kuyimba bwana kusoma asente gyabatasoma nga balina emmaali bayimbi n'abasambi ba mipiira egyo bikonde baddusi nsabankomaawo kube bulungi kwandiba okusiibula tukubadde lwa fiizi maama eziyonoonebwa abaana ne batasaasira bazadde baabwe beeyunye abasanyu amagombe zisawo sukulu fiizi ziwazankanu so n'abazadde zibatunza byawaka oluusi kyokka zine endalage z'abaana ziddamu kunywa gyayina kwendeguzanga tukubadde lwa fiizi maama eziyonoonebwa abaana Nevada Sassi, the Vazade, the Yamasa, the Macombez is a war. School of Physics was a canoe. So now was a place where Tunzavia was called Lucy. Your cousin and Nara Gazava.